Inhlupheko ikhona siyayazi abantwana bayalamba akholutho isimo silikhuni uyazama konke kusemandle ukuqanga matholo uthandaza ukhala ucela phakumdali Nkosi ntsikelelo uyadinga ngamaxesha wonke ebusuku akalala Ecingana nalo nyana wakhe Lo ucwele emgaqweni emosha Ehlupha nabantu Usebenzisa neyobisi Ade amoshe nasendlini Umama uyathetha kodwa akeva lo mfana Thula, thula mama
grows more and strong Diba nemvuselelo namandla kokubona wenu zama Entlungwini wawukhona ubukho bakho buncedile Fundiso zakho ndizivile soze ndazilibala